another tune from the Hustler himself, producer Jerry, Top Records. Let's go. Yegwensonga, Lachines Matinga. Yegwensonga, Lachimbansi Mairinga. Yegwensonga, Lachine Isaisanga. Erensonga, Lachimbansi Kasekanga. Yegwensonga, Lachines Matinga. Yegwensonga, Lachimbansi Mairinga. Yegwensonga, Lachine Isaisanga. Erensonga, Lachimbansi Kasekanga. Mukwano yegwe lwachimbampatikananga omutali kukuwa sobola okuwangulanga era nze yegwe lwachindi ekikomando nsevinge sobola okuwangulanga kati nze tonkyawa mukwano nonswaza nyamba tonkowa nze lwakubana bagamba mukwano kyangu kyangu eno gyensula jangu owulire gwe mutimba gukuba kati nze tonkyawa mukwano nonswaza nyamba tonkowa nze lwakubana bagamba yegwensonga lwachinesi matinga yegwensonga lwachimbansi mairinga yegwensonga lwachine isaisanga era ensonga lwachimbansi kasekanga kwagala bitoletole n'omukwano mungi bongana ze nguwani ani olowooza nguwani tunula mu maaso tajanirani ani tolowooza kawani no baby 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 ogwange simajani no kwagala biri true I wish you open my heart and see how much I love you okwano jangu jangu eno jensula jangu owulire kwa mutima gukuba Yegwensonga, Lachines Matinga. Yegwensonga, Lachimbansi Mairinga. Yegwensonga, Lachine Isaisanga. Erensonga, Lachimbansi Kasekanga. Kati nze yekwe, yekwe nze gwendaba atasobola kuduka, gemi kwa nojiduse Era nze yekwe nze gwendaba atasobola kundeka, nga yala zinkuba Era nze yekwe nze gwendaba atasobola kuduka, gobulade bunuma Kati nze tonkyawa, mukwano nonswaza Nyamba tonkowa, nze lwakubana bagamba Yegwensonga, Lachines Matinga. Yegwensonga, Lachimbansi Mairinga. Yegwensonga, Lachine Isaisanga. Erensonga, Lachimbansi Kasekanga. Kati nze tonkyawa, mukwano nonswaza. Nyamba tonkowa, nze lwakubana bagamba. Kati nze tonkyawa, mukwano nonswaza. Nyamba tonkowa, nze lwakubana bagamba.